femme du Mali.
Dambele ulema tusoya ira kafo ko 26 mars wale amulukera okera sababu e katari kukura dele malika musouye omi yarabe talike kafo ni o coordination des associations et ONG féminines du Mali o sigiliye senka kafara furu sharia o lakurayali e fukata se loi 052 ma nga ulema tubala nyini kola jemulukera ulujabi umime talike ni kura donina anga jamana kan o kanga tabala yasa ni kura bese ka don anga beje fanga la tuko ya mina
de yatu ancien duna jamana marali ba ina to gudarma ti so yere ye chaman ba to beje fanga la to e na na ele dama ay famaya ni dama anya participation inclusion ina to ancien ka do jamana kala ina to fanga muto ka sendo kala sila nana te candidat wi donc beje fanga ni beje amma antla la tuni anga jamana ye duandro sengan duinta atega wale ya achula me kamon ubei akiubi amtena mufo akera sababu ye anga anjo robu nyana kosobe te institution konana
toutes les femmes du Mali
kuchala muso bina ni nyogona mulube muso jekulula ulukoni ye ala delike jumado ya ina yasa bembe sega segika na badabada jamana konona na ani basigi ukatseka sabati labembago ulukoni ya iraka fo ko adabo kwe kademedo frontela temefanga uma ala bena jekulu fe mime wele ko ambassadrice pour la paix au Mali ambe boyen kata banaba yemi nini ashin foloye muso konika ke prefet ka norola blaye banaba cercle re kononana arabado madame fatoumata sembara ale koni tara ka aleke banaba prefet ka dankan omi re jara ka fo mogoy ko sebenulu tara bunya masegike nye mogoye muso kemen nyogona ulutu mekeneka nini be dance gi mali muso beto kola jemukana anga foli belebele be kanga bakoye no era be kuligoro mara kononana
toutes les femmes du Mali.